DA e tlo ngolla motsamaisi wa masepala wa Ngwathe hore ka pelenyana a nke mehato ya ho thibolla di-sewerage tsena tse thibaneng hohle mona, tse bakang hore bana le maqheku le batho bohle o fumane hore maphelo a bona a tsietsing ka baka la hore maemo ao ba phelang ka tlasa ona ha hantle ho shejwana le tsa bophelo. Masepala o tshwantse etse ka pelenyana ho bona hore baahi ba Edenville ba phela maemong a bolokehileng le diterateng tse tsamayang tse senang sewerage.